osiphele lithuba namhlanje lokuthi sihlangane njengebandla ndawonye.
Once again we thank the Lord for this opportunity that as a congregation we can gather together.
Abantu bahlangene endaweni ezahlukene ukudumisa nokumbonga uNkulunkulu. Nathi ukuthi sikwazi ukuhlangana ngalendlela siyabonga kuNkulunkulu.
Brethren are gathered across different places to worship the Lord, and we are thankful that we can be here together.
Futhi sithokoza ngani nonke nifikile. Abanye sijwayele ukuba khona la ekhaya, abanye bayaqala ukufika, abanye mhlambe bafika ngalezo ekhathi, kodwa nonke nimukelekile kulo kulenkonzo yethu ya namhlanje.
We welcome everyone. There are those who are usually here, some who have been here for the first time, and those who come now and then.
Ake sicela inkosi ibe kanye nathi.
We ask the Lord to be with us.
Baba wethu, siyabonga kakhulu ngomusa wakho osihlanganise ngalendlela.
Our Father, we thank you for your grace that has gathered us in this way.
Sihlangane la Nkosi ngoba sifuna wena ukhulume nathi.
We are gathered here, Lord, because we want you to speak to us.
Siyacela ke Baba, thulisa inhliziyo zethu, imicabango yethu ukuyaluza kwezinye izinto, kodwa sibe la sihlale enyaweni zakho ukuze sizwe Nkosi lokho osiphathele khona okwanamuhla.
Lord, we pray that you are quiet in our hearts, that there would be no turmoil, but that our hearts would be quiet and hear, Lord, that which you have for us today.
Ukuthi uNkulunkulu uma siphuma sibiyela futhi emakhaya endaweni zethu sisho ukuthi besikanye naye uNkulunkulu ukhulumile nathi.
And Lord, as we leave afterwards going to our different places, that we can have experienced, Lord, that you have been here and that you've spoken to us.
Sibonga konke Nkulunkulu, sicela usibusisele izwi lakho, usibusisele nomculo, konke kulethe iphunga elihle, udumo egameni lakho.
Lord, we thank you for everything. May you bless the singing of the choir. May you bless your word, Lord. May everything bring a wonderful fragrance to you.
Amen.
Amen. Ikwaiso cula macula mabili elesingisi nelesulu elesingisi lithi thina maKristu emhlabeni sonke aba khulu nabancane sinalesi sikhalo ukuthi kube uyena phela uNkulunkulu osiholayo futhi sithi hawo Nkosi silangazelela leso sikhathi lapho kuzofika khona usilande futhi naba nezingelosi zidumisa uma sesifika ekhaya. Choir will sing two songs, an English song and a Zulu song. The Zulu song is, "May we go, go on our way to heaven. And you who are still left behind, come, come with us as we go to serve our Lord and as we wait for him, where he will one day be there, where he will welcome us and where we will see him with joy, and that we can abide and be with him."
Shout the one, Christ. To greet everybody in the name of our Lord Jesus Christ.
Si thanda ukuthi sibingelele wonke umuntu okhona la egameni elihle lenkosethu Jesu Christu.
Especially those that are listening.
Ikakhulukazi labalalele ngamagagasi omoya.
And I'd like to mention one place.
Ngifisa ukuthi ngibalulo yedwa ngokukhethekileyo.
Akhona la besivakasha khona lezi nsuku.
We were visiting a certain area these days.
We'd like to greet you from Armenia.
Sifisa
we trust you are listening. We haven't forgotten you.
Sifisa ukuthi sibingelele abale ezweni lase Armenia. Siyathemba ukuthi nilalele futhi asinikhohliwe.
And may God, the work that you started way back in 2015 when Reverend Stegan was there, that God will complete that work and he promised us he will do it.
Kwangathi uNkulunkulu lo msebenzi waqalwa ubamfundisi ngomnyaka ka-2015 ngesikhathi enivakashele siyamethemba ukuthi futhi uNkulunkulu uthi uzowuqhubeza awufeze lo msebenzi.
And thank you so much for everything you've done for us, because when you've done it for us, you've done it for God's children here also.
Siyabonga ngakho konke enisenzele khona, lokho enikwenzela abantwana benkosi belapho nikwenzela nabala khona lapha
kwethu. I did what was on my heart.
Lokho bekusenhlizweni
yami. Critical.
Balekile.
We had a good trip, blessed trip to Armenia.
Sibe nohambo oluhle kakhulu sile eArmenia.
Armenia is close to Turkey.
IArmenia izwe eliseduze kweze kuthiwa yiTurkey noma TK.
Azerbaijan is another country around it.
Izwe elinye liwumakhelwane Azerbaijan.
Over the years they've taken a lot of land away from Armenia.
Emva kweminyaka ethize bathathe umhlaba omningi bephuca base-Armenia.
And the mountain where Noah, they say, descended upon with the ark belonged to Armenia at one time and then it was taken away.
Intaba le umkhumbi kaNoah eyayihlezi kuwona yayisezweni lase-Armenia sebebaphuca leyo ntaba leyo.
And by God's grace, we could get close to it.
Ngomsa kaNkulunkulu sikwazile ukuthi sisondele sifike kuleyo ndawo.
Always reminds you of God's work and creation.
Njalo lokhu kuyasikhumbuza umsebenzi kaNkuluNkulu futhi nendalo kaNkuluNkulu.
Armenia is one of the oldest or the oldest Christian nation in the world.
IArmenia ngathi yona lizwe elidala elilizwe lobuKristu emhlabeni.
We went to a church. First of all, it was closed. We weren't allowed to go in. But sometimes you have to use some tricks and ideas. And then a priest came along, and then he opened us. Then he showed us, it's an old church built in 300 after Christ. It's amazing just to see how the gospel has gone.
Sike masifika le ezweni lase Aminya khona isonto besifisa ukuthi singene kulona safica kuvaliwe asikwazi ungena zadinga ukuthi sebenze samasu ukuze sigcine sikwazile ukuthi singene kokuyisonto elidala iminyaka yo 300 AD
after Christ
emva kwa Kristu sakwazi ukuthi sigcinene sangena kwafika umfundisi wakhona wasivulela sakwazi ukuthi singene.
Now to have grown up in Africa, South Africa, you learned so many things. It makes you wise knowing different nations, and you adapt to it and you use it when you're also going somewhere.
Uma ukhulelela ezweni lakithi ningizima Afrika kwenza ukuthi uthole ulwazi oluthize ngoba wazi inhlanga ezahlukahlukene abantu abathiza abahlukahlukene kwenza ukuthi ufunde amasu ukuthi uma ngikhuluma nalowo ngenza kanje laba benza kanje.
2015 Reverend Stegan went there to visit there.
Ngonyaka 2015 uba umfundisi wala ikharasiza abantu waya khona eyovakasha.
Went with the Christians.
Wahamba nabanye abazalwane.
And they went to this place where we have been.
Baya kule ndawo le esifike esaya kuyona.
And he told them, this is the place you must buy.
Wazobatshelisini le ndawo le kumele niyithenge.
Think of it. And those they started. Now the highest place, that's where they put their little tent. Or call it big tent in there. I want
to... And
the interesting thing is, some people said, build your house on top because it's got a fantastic view. He says, how can I look down upon the church? I'd rather build the church at the top so that I can look down on my houses.
Abanye bathi kubona yakhani umuzi wabo endaweni ephezulu ukuze nibuke kahle indawo ngoba indawo enhle. Kodwa lo umfundisi khona wathi cha ngifuna kube isonto eliphezulu ukuze kube isonto elibuka indawo
yonke. And when they looked, because it's all small pieces of land put together, when they looked at the registration of that piece of land where they want to build or they have got the tent at the moment,
uma bebuka le ndawo le kade behlome khona amatende bebuka ukuthi ibhaliswe kanjani ngokwamatayitela akhona.
And it's built, it's called Bethlehem. Think of it.
Leyo ndawo ibibizwa ngokuthi iBethlehem.
And where the other buildings are, it's called the church.
Bese ke lezi ezinye izindlu lapha ezakhiwe khona igama lawo kubizwa ukuthi indawo ngathi yisonto.
You see, when God starts something, it was like a kwasiza abantu. If you were asked, ubiza kanjani le ndawo thi kwasiza abantu. Kwathiwa bamfundisa wathi nakho ke igama elihleke lelo. Nale kunjalo futhi. Yabona uNkulunkulu mayesebenza. Ungasebenzisa ukuhlakanipha kwakho.
Uma bebele eAminya bafica ukuthi njengoba la ekhaya kwakuthiwa kwasiza abantu futhi kwakusiza abantu bengakafika ubaba umfundisi. Nale kube into efanayo ukuthi kuthiwe le ndawo indawo eyebandla. Indawo iBethlehem kwayiyona futhi indawo abayithathayo.
But I'll ask Bab Sponksen and Bab Kumalo and Miss Newlands to say something, but I'd just like just to add this.
Ngizocela Bab Kumalo noThisha Mkhulu kube khona abasicobelela khona ngoba besambe nawo.
But the ladies first. Masifika khona siphuma emabhanoyini bathi hayi asidlule imali printa khona amabhuku.
When we got there and they said, let's go to the printing press.
Sifika nansi ibhuku lika bamfundisi.
When we got there at the printing press in that country, we found this book, the book of bamfundisi.
So they had interpreted into Armenian.
Balihumusha balibhala ngolimi lwakhona le eAmini.
You see how the gospel goes?
Niyalibona ivangeli ukuthi lihamba kanjani bazalwane?
God works in his ways. We are just tools. And if we're not a ready tool, it's your problem, but God will work in his ways.
UNkulunkulu uyasebenza ngendlela yakhe. Thina singamathuluzi nje esandleni sakhe. Uma singalungela ukuthi sibe ithuluzi, uNkulunkulu uzoqhubeka umsebenzi awusebenzise ngendlela yakhe.
So this book, I think it's a bondservant of Christ, is translated into Armenian.
Iyo lencwadi le, bondservant of Christ, bayihumushe ngolimi lwabo lwaseArmenia.
What a disgrace if we don't count live according to what is in here. And other people outside in the world, they long for these things.
Koba ihlazo elikhulu uma kutholakala ukuthi ezithina esila asiphili ngendlela okubhalwe kuyona le ndlela lencwadi le abantu ngaphandle kube yibona abasihlulayo baphila kangcono kunathi.
So we asked the translator just write something in the book because it must belong somewhere in a special place. I think that's very important.
Sambuza lo kade beyihumusha ukuthi awubhale nje amazwi athize ngalencwadi ngoba kufanele ukuthi inendawo ethize empilweni zenu.
So he was with us at the weekend conference.
Lo wahumusha lencwadi wayekhona einkonzweni nakulempela sonto sendawonye.
And this is what he wrote.
Na amagama awabhalile.
It was a great privilege for me to translate this book.
Kwaba inhlanhla enkulu kakhulu ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngitolike lencwadi.
Now listen. It's a true school of faith and obedience.
Quiz.
A true school of faith and obedience. This is what this man got out of this book. And friends, let's follow that.
Uthi kuyisikole sokufunda ukukholwa nokulalela okuphilayo akuthole kule ncwadi le. Sihlobo kwathi singafunda kuloko.
It was a great privilege for me to go with the team and thank you to the team that we could go to Armenia.
Kube inhlanhla enkulu kakhulu ukuthi ngakwazi ukuthi ngihambe neqembu neqembu sihambe nabo abazalwane siye le eArmenia.
And it was so wonderful to be amongst the people of Armenia.
Kwaba isimanga kakhulu ukuthi sibe phakathi kwabantu baseArmenia.
They looked after us so well they couldn't do enough for us.
Basiphathe kahle ngendlela eyisimanga konke nje bebefuna ukusenzela okunye nokunye phezulu kokunye.
So we thank them very, very much, and I hope they're listening to hear again how much we thank them.
Ngifisa ukuthi futhi ngibabonge kakhulu ngakho konke abasenzele khona futhi ngiyathemba ukuthi balalele ukuze beze ukuthi siyabonga kakhulu ngabasenzele khona.
In the same way that the Lord works amongst us, he worked amongst them.
Ngendlela efanayo uNkulunkulu asebenze ngayo lapha kathi kwethu usebenzile kubona.
And the same attacks of Satan that we experience in any country exists there as well.
Ukuhlasela futhi kaSathane okufanayo sikuzwile la noma nakwamanye amazwe nabo babhekene nakho futhi.
Even though in 301 Christianity became the state religion and 95% of Armenians profess to believe in the Christian faith.
Noma emva kweminyaka amakhulu amathathu nanye izwe laseArmenia laba izwe lobuKristu abantu mhlawumbe abangaphezulu kwaba u9 eshumini baba amaKristu ngaleso sikhathi ezweni laseArmenia.
If one is just a Christian by name and not a true servant and walking with Christ, one is still open to Satan's attacks.
Uma nje umuntu owumKristu ngegama uvulelekile ukuthi uSathane uzokwazi ukuthi akuhlasele.
If history is right, the first two disciples who went to Armenia were Thaddeus and Bartholomew, disciples of Jesus Christ, and they took the gospel to Armenia.
Bartholomew no Thaddeus uma umlando kuyiqiniso kwaba yibona abafundi bokuqala abahamba baya kulelozwe iArmenia ukuthi bayoshumayela khona ivangeli.
And the Christian faith there is as a result of two disciples of Jesus Christ.
Futhi uKristu khona lapho buhambe ngenxa labafundi ababili benkosu Jesu.
And the church that we saw is where they went first to preach the gospel of Jesus Christ.
Leli sonto esalibona ilona abafika kuqala beyoshumayela khona beshumayela ivangeli inkosu Jesu.
It was so amazing to see how receptive the people were to the gospel.
Kwaba yisimanga kakhulu ukubona abantu ngendlela ababelambile futhi belamukela ivangeli.
When we pass on what God has taught us, it can happen so easily that one gets used to hearing it.
Ngesikhathi futhi sidlulisa izwi lokhu uNkulunkulu asenzele khona, kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi sijwayele lokhu uNkulunkulu asenzele khona.
And we don't realize the preciousness and power of the message of the revival.
Bese sikhohlwe singanaki amandla negugu elikulemvuselelo.
There was much counseling, and it was not easy for the people because sometimes one had to counsel and there were three languages: German, Armenian, Russian.
Abaningi bebeza befuna ukuthi bazolungisa impilo yabo futhi ekhathini eningi bekumele kutolike kwathathu isijalimane kube isarmenia kuyikhani abanye beqondo olunye ulimi futhi.
But that did not stop anybody from unburdening themselves.
Kodwa lokho akubavimbanga bebefuna ukuthi bayivule inhliziyo zabo bakwazi ukuthi bayihlanze inhliziyo zabo.
And as Satan wants to swallow the world, Armenia is not excluded from Satanism.
Njengoba uSathane ezama ukuthi agwinye umhlaba wonke, iArmenia nayo ayisindile kubantu bakaSathane.
We hear very often testimonies here in South Africa of people who are in bondage by evil spirits and satanic forces.
Siye sizwe kaningi la ezweni lakithi abantu befakaza ngendlela ababopheke ngayo ngamaketanga kaSathane.
And maybe sometimes we hardly believe it.
Futhi kwesinye isikhathi sibuye singakholwa lokho abakushoyo.
But the way Satan binds people, even here in the testimonies we have heard, we experienced it there, but the power of the gospel of our Lord Jesus Christ has the power to deliver even such people in bondage.
Noma siye sibone ngendlela abantu ababopheke ngayo ngamaketa ngobumnyama, sithema sifika le seze ukuthi amandla kaNkuluNkulu, amandla evangeli ayakwazi ukuthi nabo bele abakhulule kulawo maketangu esono namaketangu kaSathane.
It was wonderful to see a person who had been bound and receiving prayer and the whole face just changes.
Beyisimanga kakhulu ukubona umuntu obeboshiwe ngamaketangu kaSathane lapho ekhulekelwa ubuso bakhe ubone bushintsha bukhanya, ubone bamatheka ubuso bakhe.
It was also so nice to be with the Armenian children.
Kube kuhle futhi kakhulu ukuthi sibe nabantwana laba base Armenia.
And we realized how important singing is. If a person has been set free from sin, there's a song on their heart.
Futhi sakubona ukubaleka kokucula, ukuhlabelela, ukuthi uma umuntu ehlabelela, umuntu angakwazi ukuthi ungathi umuntu okhululekile.
The singing there is more like a liturgy, like a church singing.
Uma becula laphana kuba ngathi kuyinto ngathi umbhedeshi lapho bahlabelela.
But it was wonderful to see as they got free from their sin, there were real songs on their hearts.
Lapho kodwa bekhululeka esonweni, kwaqaqeka konke lokho, bacula ngendlela esobala eqaqekile, ekhululekile.
And so we sang together. Sorry, I didn't prepare the recording. It wasn't a performance, but to hear the little children, they were invited, come, come, let's sing together. And they came to the front and we sang for the congregation.
Ngiyaxolisa ukuthi mhlawumbe angikwazanga ukufika nalokho esasiqophile ngesikhathi becula, sabahlanganisa abantwana sacula ndawonye, kwangeseyona into esiyihlelile kodwa sacula ndawonye nabantwana, kwaba kuhle kakhulu.
We had a service for the children. All the parents though came as well and spoke about the heart pictures.
Abazali nabo babekhona, sakhuluma futhi ngesithombe lesenhliziyo.
And at the end we said, who wants to give their heart to the Lord Jesus?
Ekugcineni kwaba khona umbuzo ukuthi ubani ofisa ukunikelela impilo yakhe kuNkosi uJesu.
And then we sang the song, I Say Yes, Yes, Yes.
Sase saculicule grinene litingit yebo, yebo, yebo.
And I'd like to teach it.
Gifisu uti, infundi se futi lelotulo lel.
One says, Asi mem, ayo, ayo, ayo.
Itulo liti, Asi mem, ayo, ayo, ayo.
Asi mem, ayo, it.
Asimem ayo ek.
Et.
Et.
The T is a silent T, but it's there. So I'm going to ask Miss Van der Vaart and Mrs. Sebergo to come because they can sing better than me, and we'll sing it in Armenian.
Sizocela abazosculisa. Silcule leculo ngolimi lakhona le Armenian.
Can we say it together? If I may humbly ask that we all say it together. Asi mem ayo.
Asi mem ayo.
Asi mem ayo, ayo, ayo.
Asi mem ayo, ayo, ayo.
Asi mem ayo et.
Asi mem ayo, ayo.
You all learned Armenian, and we thank God for what He's doing in the country.
Siyabonga kakhulu nonke senikwazile ukuthi nikhulume ngesiArmenia, nicule ngesiArmenia. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu oqhubeka asebenze ezweni lakho.
Sanibonani bazalwane.
Good morning, brethren.
Siyambonga uNkulunkulu ngethuba asiphelona ukuba sikwazi ukuyofika kwela seArmenia.
We thank God so much for the opportunity that we could go to Armenia.
Bonga futhi nobholi bemishini ukuthi nami ingithume eArmenia.
And to the leadership of the mission that they even sent Baba to go to Armenia.
Kuyizwe elihle izwe laseArmenia.
It's a beautiful country, Armenia.
Izwe leyintaba.
A country of mountains.
Sahamba ke kahle sisuka la suka eThekwini saqonda ngqo eDubai.
And from Durban we went directly to Dubai.
Sifika esehleke eDubai. Airport yakhona inkulu.
Now the airport in Dubai is a very big airport.
Ngenxa yokuthi bekudinga ukuthi mase sehlile khona siyoxhumela inye ibhano ke lisuka eDubai liya eArmenia.
Now, because of the connecting flight from Dubai to Armenia, we had to get off and went by bus. And we estimated with Malume, just going on the bus in the airport grounds was as far as going to Kranskop.
Sahamba ke sasathola ke lo Banoi sesiqonde khona ke eArmenia sahamba kahle sasafika khona eYerevan.
And then from Dubai we went with the aeroplane to Armenia to Yerevan.
Masisuka khona airport yakhona eArmenia sihamba ngeimoto ke sesiqonde eDilijan lapho khona khona abazalwane.
And then from the airport we went then directly to the village there where the brethren were.
Into engimangaza yangithatha kakhulu enhlizweni yami ukubona masihamba ngomgwaqo. Eduze kumgwaqo nakho la, hawu kosumbila. Hawu nangapha futhi phambili kosumbila. Abahamba ngeimoto nje bangama bathenga umbila osi.
And what amazed me is as we were traveling, they were busy corn cobs, mealies, and you could buy that on the road.
Abontay ukuba ke bengihamba ngemoto yami bengizomake la ngithenga umbila hosi.
Baba said, well, if Baba was going with his own vehicle, he would have stopped and bought that mealies next to the road.
Wahamba sabawo nohambo jo oluhle impela sihamba nabazalwane bakhona besisake lapho ebesine inkonzo khona.
A wonderful time and journey we had together with the brethren of that place.
Njengoba eseshila umisi basiphatha kahle kakhulu abantu bakhona.
And as Ms. Julian has said, the people there treated us very well.
Kodwa okunye engingakusho bekudinga ukuthi impela ube umuntu onenhliziyo enamandla ukwazi ukuyithiba uyibambe. Ngoba ukudla bekugcwala nje itafula lonke. Lokubekulethile nje futhi lokubekulethile lokubekulethile isigcino okunye ubonthe abasaboni bazokubeka.
And really, the way that they served us, the table was full and the food just kept coming. Sometimes you didn't even know where the food was to be put.
Sadla ke no shizi wakhona umnandi owenziwe ngobisi lwenyathi.
And then as well, it's wonderful cheese that was made with buffalo milk. Thank you. First time that I didn't know that you were able to milk a buffalo.
Kodwa uhlobo luthe kuhluka kancane lwezinyathi nempondjwana eyimfushanyana kanti lezi esiyijwayele zineimpondo ethe futhi inkulu lezi yanayithe kubancane nempondjwana ethe kubamfushane uyakwazi ukuyisenga ke lolo hlobo lolo.
Now the buffaloes from that area are a bit smaller than the ones we know, and the horns are also smaller.
Inkonzo kwahamba kahle njengoba sebeshila abazalwane besimatasatasa impela.
And the services that we held, as the brethren have said, were very blessed.
Emva kwenkonzo nenkonzo besihlala phansi silungisisa.
After each and every service, we would sit down and people would make their lives right.
Go kunye sithi sesiqedile ukulungisa kube khona abanye abathi hayi sizaqedile ke sihlangane bafuna kuba nembuzo babuza izinto ezithize ubona ukuthi bafuna indlela yaphambili nokumkhonzeni uNkulunkulu.
And after we've finished with the counseling, there were those that had questions how that they must go because they wanted to grow in their walk with God.
Kukhona nabanye futhi imindeni eminingi imindeni eyahlukahlukeneyo abakhulumisa Russia abasuka Russia baneyintshebo onje impela amadoda neyintshebo ezinde.
And then there were also families that come from Russia, men with really big beards.
Baba nembuzo ehlukahlukeneyo kodwa ubonde bayifuna indlela eyaphambili kumkhonzeni wabo uNkulunkulu.
With different questions, but one understood that they want to find the way to go forward with God.
Kokunye kodwa ubone ukuthi uyawubuza lo mbuzo uyezwe enhlizweni yakho ukuthi kufanele lenzeni izwi lenkosi lithini kodwa kuba ngathi ufuna ukuzwa ukuthi uthini wena.
And sometimes the question would come and you realize that the person has heard it in their heart, that God has spoken to them, but they, as if they want to hear it from you. But we saw God is really at work. And we saw the mountain of God. And I say it's the mountain of God.
Njengoba eshilo umalume abangase Turkey bayiqhwaga bayibuyisela eTurkey empeleni ngeyikati ingasohlangothini lweArmenia.
And as Malume said, that mountain, the people from Turkey, they've now taken it and claimed it for themselves.
Bayasho ukuthi izungezwe ngamasosha ukuthi kungasondeli muntu kuyona.
And There are soldiers all around it so that one cannot get close to it.
Ngesi ngami kuyasho ukuthi le ntaba inomlando wobuKristu. Manje laba bangasiwa amaKristu bafuna ukuvimba abangamaKristu kuba bangasondeli kuyo beyibona badumisa uNkulunkulu babone lapho umkhumbi kaNoa owagcina uhleli khona.
And I see it that this has a Christian history, and that's why those who are not Christians, they want to stop people from coming there because they can see the ark of Noah and they see God's greatness.
Ngithike noma beyiqhwagile ngaleyo ndlela bayibuyisela ngakubo kodwa ingeka uNkulunkulu.
And even though they've taken it, put it on their side, it still belongs to God.
Ngayo siyaxoxa namanje sikhuluma ngoNkulunkulu masikhuluma ngeArarat.
And even now as we speak of Ararat, we speak of God.
Kodwa siyabonga kakhulu imkhuleko uNkulunkulu usisizile impela kakhulu.
Thank you very much for the praise. God really helped us.
Okunye kuleya mission enkulu la leya beyithinta umalume indawo yesonto elikhulu elidala kuleli yazwe laseAmina. Khona nesinyi sakhiwe sidala ubona ukuthi cishe okungenzeka kuba yisona sokuqala sasakhiwe ngodaka lwaxutshwa notshani udaka. Ubona udaka malucovwe laxutshwa notshani liyaqina nesakhiwo siqine. Uyabona ukuthi nampa utshani sisidala lesisakhiwo.
And that brick area where the mission is that Mr. Houston was explaining to us about, there's also an old building there that you can see was built where you mix mud and grass, and when it gets hard, and you can see it's a firm building.
Ngalokho nje uNkulunkulu siyambonga siyamdumisa sithi impela uNkulunkulu uyamangalisa.
And indeed through that we thank and praise God and say indeed he is wonderful.
Futhi kwaphawuleka ukuthi kusadinga ukuthi kusetshenzwe lihanjiswe ivangeli.
And it was evident that work is still to be done. The gospel must go forth.
UNkulunkulu uyabadinga abantu abazosukuma bayikhombe athi umuntu nangu mina aqhuba indaba.
God needs people who will put up their hand and say, Lord, use me, may the word go forth.
Kodwa ke iqala kahle mayiqala njengoba kwenzeka kumprofeti Isaiah.
But it also is good if it starts like with the prophet Isaiah.
Ingelosi izanela hle ihlanza indebe zomlomo wakhe isusa ububi emlonyeni wakhe isusa izono eolimini lwakhe. Ingelosi yabuza yathi ngizothuma bani na? Wathi uIsaya nangu mina, thuma mina.
And then the work needs to be done that the angel did, where the angel took the coal and had to clean those unclean lips so that that which comes out is clean. And then thereafter, the prophet Isaiah could say, Lord, here am I, send me.
Ngakho masivume bazalwane zihlanzwe izono bususwe ububi khona kuNkulunkulu eyokubeka icule elisha emlonyeni yethu sikwazi ukuvula imlomo siphume siyifafaza indaba ngendlela leyo uNkulunkulu asithume ngayo.
And brethren, may our hearts be cleansed that God can do his work and then God's word can be preached and proclaimed.
Lawo mazwi lo mbuzo sekhona ke ngiyakuthuma bani na?
Those words, that question is still there. Whom shall I send? What do you say?
Thank you very much.
That was in my heart.
When we see the world, the whole world, the devil wants to swallow the whole world. And he has swallowed already a lot. The question that I have, how long will you stay in your sin? Till when?
What type of soldier do you want to be?
Ufuna ukuba isoshali njani wena?
I don't think we understand the time we live in.
angibona ukuthi siyaqonda isikhathi esiphila
kuso. We understand but we're doing nothing about it.
Uma ukuthi siyaqonda senze lutho.
But that is on our heart. People whom will go. And I want to use an example this morning in my sermon.
Ilokho obekusenhlizweni zethu ukuthi ubani somthumo, ubani ozohamba.
But prepare yourself. Is it too much to ask? Is it too much to ask and say, prepare yourself, separate from those things?
Zilungiseleni, ngabe kukhulu kakhulu ukuthi sicela ukuthi zilungiseleni, zihlukaniseleni indlela yenu.
We mustn't live for ourselves.
Akumele siphilele thina ngokwethu.
Our life belongs to the Creator who created it.
Impilo zethu zingezikaNkulunkulu umdala okuyena oyidala.
You know when water stands,
uma amanzi emile enganyakazi.
You find all filth, all rubbish. And it's dirty, you can't even see the bottom.
Amanzi ayangcola kakhulu konke ungcola kuyalapho ngeke ukwazi ngisho ukubuka amanzi ukwazi ukubona phakathi egcineni ukuthi kunjani.
But when it starts running, when it runs, it gets cleansed and it becomes purified as it goes over the rocks, over the high places. People, if we're going to sit, we're going to sit in our sin till when? Get up. Get up and do something. Don't be despondent.
Kodwa lapho amanzi ehamba eqala egobhoza, ehamba entabeni eyiphezulu eyiphansi edlule ematsheni, kuyaqala acwengeke ukwazi ukuthi wabone amanzi, wabone ukuthi asemahle.
And Reverend Stegen also said, you know what? You want to go to the India, you want to go places like, he says we've got all the nations here. Everybody's here.
Ubaba umfundisi wakwasho wathi kwesi sikhathi sifuna ukuthi siyeleke emazweni akude ko India baningi abantu bakhona lapha kathi kwethu.
But I can only say that's my personal opinion.
Engakusho lokhu kumbono wami futhi.
Europe rejected this gospel.
I-Europe yalahla leli vangeli.
But there are others that want it.
Kodwa bakhona abanye abalifunayo leli vangeli.
See how humans we are. God does things not the way we think and the way we see.
UNkulunkulu akenzi izinto ngendlela thina esiqondayo noma esiyibonayo.
We think in a certain way.
Thina sicabanga ngendlela ethize.
And God comes and he just goes across.
UNkulunkulu bese ke enza izinto ngendlela
ehlukile. And does something completely and uses somebody completely who maybe we and I even despise.
Asebenzise futhi umuntu mhlambe esimbukela phansi.
This morning I'd like to speak about Simon the Pharisee.
Ngifisa ukuthi namhlanje ngikhulume ngoSimon umFarisi.
Who made that mistake?
Owenza lelo phutha lelo.
The way he saw things.
Ngendlela ayibuka izinto.
And perceived things.
Ngendlela ayibuka iqonda ngayo.
He didn't understand.
Wayengenakho ukuqonda.
Although he had invited Christ into his home.
Noma ayememile uChrist ekhaya lakhe.
Zacchaeus invited Christ into his home but it changed his life completely because he saw who he was.
UZakheu yebo wamema uJesu empilweni yakhe ekhaya lakhe. Kwayishintsha impilo yakhe ngoba wayibona ukuthi ungubani, wayibona futhi ukuthi ungubani uJesu.
But this Pharisee and people we pray that God cleanses inside here. Otherwise, these two things will deceive you totally.
Kodwa bazalwane siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu asihlanze inhliziyo zethu ngoba amehlo ethu angasikhohlisa ngokupheleleyo.
That's why it's so important that Christ cleanses our heart and not only cleanses but that he comes to live in our hearts.
Ingakho kubalekile ukuthi uKristu ayihlanze inhliziyo yethu hayi ukuthi agcine lapho kuphela kodwa ahlale ngaphakathi
kithi. You know what it means to wrestle?
Niyazi ukuthi
kuyini? God and Christ and ask him, do you know what it means?
Niyaqonda ukuthi kuyini ukuthi ulwe ulwisana noKristu umbuzo ufuna ukuthize empilweni
yakho. I said to somebody this morning.
Ngike ngasho lokhu okulandelayo kothize namhlanje.
You know, sometimes it's good if your life is shaken.
Ngathi kwesinye isikhathi kuhle ukuthi impilo yakho ithi ukunyakaziseka kancane.
Why?
Kungani?
Christ, please, the storm is there. You know what? You draw nigh to him. Otherwise, when things go well, you're just busy with yourself and whatever you do. But that storm, that difficulty, makes you realize, where is Christ? I've got to ask him now for help. Not that you don't ask, but those things are things that draw us to Christ.
Uma singena emzimeni, singena kwisivungu-vungu, siyakwazi ukuthi sikhumbule uKristu lapho, siyasondela kuKristu. Uma singena kulobo mzima siyamkhumbula uKristu.
But oh, for a life that storms or no storms, Christ is close by.
Kodwa siyayilangazelela leyo mpilo ukuthi zikhona ivungu-vungu zingekho uKristu abe seyinhlizweni.
So this morning we'll read out of Luke chapter 7.
Sizofunda namhlanje evangeli ngokaLuke esahluko sesikhombisa.
Luke chapter 7 from verse 37. Luke 36.
NgokaLuke isahluko sesikhombisa ivesi lamashumi amathathu nesithupha 36.
I'd like to say from the beginning, this word has so much in it. So just allow me to look at it in this way today.
Leli vesi ngicela ukubeka nje ungalibuka ngendlela ezahlukene. Ngivumeleni namhlanje ukuthi ngilibuke ngale ndlela engizokhuluma ngayo.
Because it's got many different teachings.
Ngoba singafunda okuningi ngaleli izwi leli.
But it just, you know, when you go through this,
umulfunda
leli. When you see the way Simon saw it and thought in his heart, shows you there were things wrong in his life. That's why he interpreted the way he interpreted it.
Umubuka ngendlela uSimoni alihumusha ngayo empilweni yakhe lelizwi lelo. Kusobala ukuthi kwakukhona okungahambi kahle empilweni yakhe ingakho abuka ngalendlela abuka ngayo.
You understand why it's so important to totally cleanse your life.
Niyaqonda yini ukuthi kubaluleke ngakanani ukuthi uyihlanze ngokupheleleyo impilo yakho.
Luke 7 verse 36.
NgokaLuke isahluko sesikhombisa ivesi lamashumi amathathu.
One of the Pharisees asked Jesus to dine with him. And he went into the Pharisee's house and reclined at the table.
Omunye wabafarisi wamema ukuba adle naye, esengene endlini yomfarisi wahlala ekudleni.
This Pharisee's name was Simon.
I
could add more, but it suffices. But here's this man who invited Christ. Come, dine with me. But come to the end of the story, nothing has happened to Simon that we know of. Maybe history will teach us another thing, but reading this, but he had invited Jesus. Friends, it's one thing to invite, to be one together, to go to church, and to listen and say, I'm blessed. That's not the crux. The crux is, does Christ change our lives?
Zihlobo okunye ukuthi ummeme uJesu ube kanye nathi sibe munye siyenkonzweni kodwa kubaleka kakhulu ukuthi uKristu uyishintshile uyiguqulile
inhliziyo yakho. Does he changed our sin so that we overcome and are victorious in our life?
Usinikezile ukunqoba ukuba sikwazi ukunqoba isono sibe ngabanqoba empilweni zethu.
I remember when I was a little boy.
Ngikhumbula ngise umfana.
God one day spoke to me.
Unkulunkulu ngelila
ngakhuluma nami. And he said, Dietmar, if you ever do that sin again, forget it. Look, I'll tell you what I read. Now, he said, if you ever do that thing again in your life, there is no forgiveness. That's what Christ said to me. How many years is that ago? Oh, I don't know, 40 years ago? But hey, I understood the language. I understood it, but you and I, we don't. Today we don't care. We go make right, we do what we don't understand.
Ngikhumbula cishe sekuminyaka engaphezulu kwamashumi amane edlule lapho uKristu ekhuluma kanye nami wangibiza ngegama wathi sibanibani uma uphinda wenza lokhu abukho ukuthethelelwa kodwa thina senze njani sidlizono siyolungisa sidlizono siyolungisa asikwazi ukuthi siqhubeke ngaleyo ndlela
wathi hey waphinda nje malume uyaphinda hey friends you know up till today I shudder when I think about that and how old already am I was a child don't take God and God's word lightly. And now that's the danger we sit in. Here are people that hear it, they repent. Their lives change.
Zihlobo namhlanje ngiyaqhaqhazela mangicabanga ngalelo zulelo ngoba angikwazi ukuthi ngaphindela emuva kulokho engangikhona uma sibuka lencwadi le indlela umuntu okumele aphile ngayo nabazalwane le kade sikubona ngendlela abaphila ngayo.
And that belongs to the Christian world today. We live in sin, we commit sin, and we just think everything will be covered.
AmaKristu anamhlanje alula anjalo. Benza izono bese becabanga ukuthi awu konke kothela umusa nje.
But when I remember the word of Christ, friends, I knew. And you must understand also.
Lapho ngikhumbula lelo zwi likaKristu ngaba noqonda ngazi nawe futhi banalokho qonda wazi.
So the Pharisee Simon invited Christ.
Nanguko umFarisi uSimoni wamemo.
And while Christ was there, here is this, the Bible says, calls her a wicked sinner.
Ngesikhathi uSimoni ememile uKristu khona la iBhayibheli lasho ukuthi owesifazane oyisono wayesendlini.
She was an immoral woman.
Kwakho owesifazane oyisono.
And she came in knowing Christ was there.
Wafika la azi ukuthi uKristu khona la.
It's interesting. People that seek Christ, that are overwhelmed by their sin, convicted, they know where to go.
Kuyisimanga ukuthi uma abantu bemfuna uKristu futhi behlabekile ngesono sabo, bayazi ukuthi bazoya kuphi.
Ubeqonda.
She understood.
Angiye khona.
She knew this is where I must go.
Singadideki.
We mustn't be confused.
Kodwa ukuhamba kwakhe waphatha what's the ointment?
Amafutha.
Amafutha, a perfume. Waphatha perfume.
And as she came to see the Lord, he had the perfume and ointment.
And when lapho efika wakhala izinyembezi, wakhala edabukile ngempilo yakhe.
And when she got in front of the Lord, she wept. She wept tears because of her life.
She wept. And with her tears, she washed the feet of Christ.
Ekhala inyembezi, ngeinyembezi zakhe, wahlamba inyawo
zakhe. Can you imagine such a situation? That heart must have been broken.
Ungacabanga lokho leyo nhliziyo yayiphukile.
But she knew, if I come to this man, I'll find grace. He will help me. And then she wiped her tears off with her hair.
Wasula inyawo zenkosi ngeenwele zakhe.
And then she poured perfume on his feet.
Wase ethela amafutha enyaweni zenkosi.
Can you imagine something like that?
Ungayicabanga into enjalo?
A person who repents in such a way?
Umuntu ophenduka ngaleyo ndlela.
For some, the hair is a crown.
Abanye inwele zabo ziwumqhele.
The hair is so important.
Zibalekile inwele.
And I think she had the same attitude
footing
because of the life she lived. But now she was willing to that which she was counting as important. Immediately, you see that? Immediately. She used that for the dirty work of cleansing.
Ngoba esebona lokhu lento kade balekile kuyena inwele wayibona ukuthi uzomela ayisebenzise lokhu ukuze kuhlanzwe inyawo zenkosi.
But we read of another Pharisee, we don't look at it, who stood and prayed, and he just said how good he was and that he wasn't as bad as these sinners and he wasn't a robber. He wasn't so bad.
Siyafunda futhi ngomunye umfarisi ohamba othandazwa cha uNkosi, mina ngisiyena umoni, mina ngifani nalabo abanye, ngisona isigebengu, angone, angitshontshi.
But here's this woman who knew nothing else to do but go to the Lord. And whatever she did, the Lord, she found favor in his eyes.
Kodwa nangu lo wesifazane weza enkosini wazoyilahla kwinkosi futhi wafumana umusa enkosini.
Do you find favor in God's eyes?
Ngabe uyafumana umusa emehlweni
kwakhe? Does that favor change your life?
Ngabe lo musa uyayishintsha inhliziyo yakho?
Angibuze ngempela impilo yakho iyashintsha yini?
Let me ask you, has your life been changed?
Nango lo mama.
Here's this woman.
Kwaziyo ukuthi hayi konakele.
She was known to live with
washintsha.
But was changed.
Yabona namhlanje sifuna ukufana naye lo mama.
Today we want to be like this woman.
Siyagqoka ngendlela esigqoka ngayo.
We get dressed the way we get dressed.
Sihamba ngendlela sihamba ngayo.
We walk the way we want to walk.
Sikhuluma ngendlela esikhuluma ngayo.
We speak the way we want.
Konke kunodobo phakathi. Konke impilo yakho injalo na.
Everything that we do has a hook in it. Is that how your life is?
But nanga omama lo ube khathele ufike egcineni wathi angisafuni lempilo engiyiphilayo.
This woman had reached that end. She didn't want to do anything to do with her life that she lived.
Wabona ukuthi akukho ayikhenye indlela ukuthi ngisondele kuKristu. Ngimcela umusa, ngikhale.
And she knew there's no other way but draw nigh to Christ and ask for forgiveness. But Simon, he had criticism in his heart.
You know, when
there's something in your heart, you will complain.
Now you'll find a fault. Now you'll find a fault.
And you'll find fault in others and you'll see mistakes. You will be perfect. Everything will be all right with you. But everyone else will have mistakes. That's why they're called Pharisees. So Simon says, doesn't Jesus see this woman? Doesn't Jesus understand and know what kind of woman this is? That's how we are. We're full of criticism. We think we are right and the other people, they don't see, they don't understand. Jesus sees your
thoughts.
The Lord can see your complaining heart.
That's why.
And that's why spiritually you're going nowhere. And you're actually going backwards.
kodwa uba mfundisi wasifundisa iloko ukucabangayo la la ileyo nto uqonda ngo wena ulo muntu onjalo uyabona lokho usala abanye uthola amaphutha kodwa wena impilo yakhe injalo.
And Reverend Steegan taught us that whatever that you think, whatever is in your mind, that's the fault that you will see. That what's in your mind, that's what you will say. That's the mistakes that you will see.
Ngakho Simon wayiwasolwa ukuthi hey uJesu akamazi lo umthintayo ukuthi unjani.
And that's where Simon said, doesn't the Lord understand this woman that is touching his feet?
Kodwa uJesu bengezwa lutho.
But Jesus didn't hear all of that.
That didn't worry him the least. But Simon had worried. Why? Because he maybe had a heart like that. Because that worried him.
USimon kwamphazamisa yena lokho ngoba inhliziyo yakhe ibikhohlakele ibinjalo.
Lokho ukucabangayo, that what you think, that's what you are. And Simon, you looked at him and you saw, hey, wait, Jesus, don't you know what person that is? And Jesus would say, listen here, Simon, just hold your peace. What is your heart like?
Lokho ucabangayo khona yikho ingakho uJesu lathi Simon injani impilo yakhe injani inhliziyo yakho
yabona the way you see and perceive things is exactly what you are like
ngendlela obuka ngayo izinto ngendlela oqonda ngayo izinto kunjalo ncamashiye enhlizweni yakho.
I read the story of an old preacher
ngiyafunda indaba yomfundisi omdala.
He preached for many years
washumayela iminyaka eminingi edlule.
And the church had come, and some in the church had decided, this man is getting too old.
Abanye bathize esontweni basho ukuthi hayi lo mfundisi usemdala kakhulu.
And they suggested, sir, you've preached long enough, things are not really happening, why don't you step down?
Base bathi hayi baba usushumayela isikhathi eside kakhulu izinto futhi aziphambili kunganani ukuthi
ubuyeceleni.
Cabangeni lokho bazalwane.
This old man hesitated. This old man, this old preacher, and he said, sirs, just the other day, a young boy gave his life to Christ.
What's what he lomfundisi? Ntsukwini ezingeningi edlule, khona umfana onikele impilo yakhe kuKristu.
Maybe for those people, what was this little boy? It was a little boy, but that wasn't important for them. It is this man that was standing in the way.
Futhi mhlambe kulabantu laba kade bekhuluma lokhu kumfundisi ukuphenduka kwalomfana bengasho lutho uyini umfanyana nje lo.
But this reverend persisted.
Kodwa lo mfundisi wabekezela waqhubeka.
Then after some time this little boy who was insignificant, he was nothing, you know, I think he was even despised because ayubani umfana lo.
Lo mfana lo omncane obephendukile waqhubeka futhi kuwumfana obukelwa phansi ukuthi uyini nalo.
Wafika umfundisi, came to the preacher and says, Baba, ngiyacela, ngifuna ukushumayela ivangeli.
So this little boy came to the preacher and said, Pastor, I want to preach the gospel.
And then this man who had discernment encouraged the young boy to do it.
Lindoda kaNkuluNkulu ebinokuhlukanisa yayikhuthaza lo emkhuthaza lo
mfana ukuthi akube. He carried him.
Wamkhuthaza impela.
And after some years,
emva kweminyaka ethize,
having studied,
esefundile,
being 21 years old,
eseneminyaka yamashumi amabili nanye.
How old are you?
Mhlawumbe ungabuza wena uneminyaka emingaki?
21, he said, I want to go to Africa.
Wathi neminyaka yamashumi amabili nanye, wathi ngifuna ukuya e-Africa.
I want to preach, I feel called going to Africa.
Wathi ngizwela ubizo lokuthi ngifuna ukushumayela e-Africa.
This insignificant boy.
Lo mfana omncanyana nje onganakekile.
And then he came with 21 years old.
Wafika eneminyaka yamashumi amabili nanye.
He went into the real rural areas.
Wafika endaweni esemakhaya.
After many years he went back to visit England.
Emva kweminyaka eminingi wabuyela emuva lomfana eyovakashela le kwelaseNgilandi.
But already word had got out what this man and this missionary was doing.
Kodwa abantu le emuva ekhaya basebezwile ukuthi yiziphi izinto ezenzakalayo la lapho lwe lensizwa
kwaNishumayela. The king invited him and his people invited this missionary.
Inkosi le eNgilandi yamema le lomfundisi
ukuthi eze again. This old reverend had passed away. He was no more.
Ngaleso sikhathi lomfundisi omdala wayesedlulile emhlabeni.
And then the king congratulated this missionary.
Inkosi yambonga lomfundisi sithunywa lokadishumele
Africa. And it is said everybody stood up and acknowledged this man's work.
Bonke basukuma bambonga ngemsebenzi ayenzile.
And that was Robert Moffat.
Loyo beku Robert Moffat.
Those that know his story, I don't want to go, but just to think, if this old preacher, if it just was for this one young man, just think of it, what he brought into this world, that this young man got converted. Isn't it worth it?
Anicabangeni indaba yalo mfundisi lo omdala ukuthi asize akhuthaze lo mfana lo ukuthi aphenduke ngabe akuyona into ebalekile leyo.
Oh, may we be careful and may Christ help us to have eyes of discernment that we don't reject that which he's doing.
Kwangathi singaba nokuhlakanipha nokuhlukanisa ukuze singalahli lokho uNkulunkulu akwenzayo lokho asifundisa khona.
Now Jesus addresses Simon the Pharisee.
UJesu la useyakhuluma noSimon umFarisi.
But Simon hears and he doesn't hear.
Kodwa uSimon uyezwa kodwa akezwa kahle.
He doesn't understand the whole situation.
Akasiqondi isimo sonke.
It's easy to find faults in others.
Kulula ukuthola amaphutha kubantu.
But it's difficult when Christ shows you your own shortcomings.
Kodwa lapho uKristu eveza wena lapho bemfishane khona kube into ehlukile lo.
The eye is the lamp of the body. Amehlo ulamba is the light of the body.
Amehlo ayikhona ukukhanya ukhona obona ngakho njengomzimba.
Now, if that light isn't light but darkness, no wonder you find yourself in the situation you are.
Uma lokho kukhanya kwamehlo ungekho ukukhanya ingakho uyithola usebumnyameni.
And then you find fault.
Bese usuthola amaphutha.
And friends, the biggest danger is, and I think in Simon's life was pride.
Zihlobo. Into engiyibona ukuthi inkinga kakhulu
uSimon. Simon knew who he was.
Bekukuyiphakamisa. Ebezazi ukuthi ubani.
He knew what he was like.
Ebezazi ukuthi unjani.
Better than others.
Ukuthi ngcono kunabanye.
Got his own ideas.
Nginamasu namaqhinga ami.
You know, I heard what Bab Khumalo said and I took notice of what he said.
Ngimlalelile uBab Khumalo ngesikhathi ekhuluma futhi ngakuzwa lokho akushilo.
He said, I hope you heard.
We
say thank you to the mission. I say thank you to the mission who entrusted me to be sent by them to Armenia.
Uthi ngibonga ubuholi bemission obungithembile ukuthi kungithume ngiye ezweni laseArmenia.
Ngikuthandile lawa mazwi ngiwathandile bazalwane. Ngiwathandile yabona ukuthi ucabanga ukuthi uzoyizenzela izinto uzohamba ukukhuluma ukukhulumayo Hey, impikoko. Asibeke sikhuluma ngengane eMaminya ngempikoko. Sibakhumbisa impikoko ukuthi injani. Niyayazi impikoko? Aniyazi. Mina saba nempikoko nomkhulu la kwasiza abantu. Besigcwele.
I love those words that you said. And brethren, so often we want to do your own things. You want to do it like this, you want to do it like that. Pride. Pride is dangerous. A few years ago, we had a peacock here in the mission, which it's one of the things we showed the children in Armenia about the peacock and the danger of pride.
Pride never really sees who it is. Simon thought that poor woman.
Simon,
I think Christ said, "You poor Simon."
Simon,
you're a bit worse than that woman.
Simon, wena umubi kakhulu kunalo wesifazane.
Simon doesn't understand.
Kodwa uSimon akaqondi lokho.
As long as you think you can. That's why I respect those words which he said. You know what? And I take them to heart. Because that's the secret of being a child of God, able to be sent by others, not doing your own thing.
Ngiyawahlonipha la magama ashiwo ubaba uKhumalo futhi ngiwafaka enhlizweni yami ukuze singazenzeli izinto zethu senze ngomathando.
Now Jesus turns to Simon.
UJesu usho lokhu kuSimon.
Verse 44.
Ivesini lamashumi amane nane.
He said to Simon, "Do you see this woman?"
Ephendukela kwesifazane wathi kuSimon, "Uyambona
lo wesifazane na?" When I came into your house, you gave me no water for my feet.
Ngingena endlini yakho awunginganga amanzi ezinyawo.
Yeah. You see how Christ sees it?
Ngiyabona indlela uChrist ayibona ngayo
lento. Simon just sees the ugliness of the deeds and life of this person.
USimon yena ubona isono salo wesifazane.
And that's right. She was a wicked woman.
Futhi mhlambe kuyiqiniso lo wesifazane
beyimona.
Ngeke sikuphike lokho.
Actually, in fact, this is what I would have said yesterday, but I cut it short. But I thought, today, let me explain. Simon, your pride is a million times worse than this adulterous woman.
Khona abanye ade ngikhuluma nabo izolo. Kodwa ake ngikusho lokhu ukuthi impakamo kaSimoni iphindwe kayinkulungwane kayinkulungwane ngenxa yempakamo yakhe kunalesono salo wesifazane.
Among the Israelites, the first duty as a visitor when he comes to his host is to give him water to wash his feet.
Kubantu baka-Israyeli into yokuqala kumele unikeze isivakashi sakho amanzi ukuze
washe inyawo. But maybe his conscience troubled him. When he saw her washing the feet, you know what, I should have done it. But instead of admitting and saying, "I'm useless," oh no, he finds a way out.
USimoni wayikwazi lokho ekubeni mhlawumbe ukuthi abone ukuthi awungenzi iphutha bekumele kube yimina enginikeza inkosi amanzi ukuthi washe inyawo wabona ukuthi awungenzi iphutha kodwa ubona amaphutha abanye akafuni ukubona lakhe.
Simon, why didn't you give him water?
Simon, awumnikezanga ngani
amanzi? Why didn't you let him wash his feet?
Awumwashanga ngani inyawo zakhe?
You see how Christ works? If you've got eyes and ears to hear, you can see the depth of his working.
Uma uneyindlebe namehlo okubona uzobona ukusebenza kaNkulunkulu.
The next thing, because of time, the next thing in verse 35, Jesus said, "But you didn't even give me a kiss. This woman has done it all the time, with kissing my feet."
UJesus yasho ukuthi awangange ngisho inyawo zami lo wesifazane sonke isikhathi wanga inyawo zami.
Now at that time and that tradition, it was the thing, that's how they greeted themselves with a kiss.
Lapho ngaleso sikhathi usiko lwabo ngendlela abenza ngayo kwakuthi umuntu amange umuntu mabebingelelana.
I married into a French family.
Umalumuthi ushadwe umuntu owum French.
It was one of the worst things you could do. It's not wrong. God,
Malume says he wasn't used to that. Traditions are not the same.
Ukuthi nizwe. Ukuthi iBhayibheli ichazani la.
We say that just that you understand what the context here.
That's why Judas could give Christ a kiss. He betrayed him with it. So that's maybe how important it was for them at that time. And exactly the same thing.
Ingaku Judas, ngesikhathi ekhaphela inkosi, wasondela kuyona inkosi wayanga. Kwakuyinto ebalulekile ngaleso sikhathi.
Then he says, Simon, you did not anoint my head with cheap, ordinary oil, but she has anointed my feet with costly perfume.
La moqhubeka ufunda ithi inkosi Simon wena awunikaza ngishaya amafutha ukuthi ngiwashe inyawo zami. Lo wesifazane ukhipha amafutha abiza enani eliphakeme ukuze awashe inyawo zami.
Simon just doesn't understand. He should have said, hey, Jesus, I'm sorry. You know, you're right. I should have done it that way. But no. You see a person who's filled with sin and wickedness inside, he sees the wickedness of somebody maybe from the outside, but he himself. That's why the other Pharisee went to the temple and he prayed. And he looked at the tax collectors. He says, man, I'm not that person. I'm at least, you see, you'll never, ever get somewhere in life.
USimone akaqondi. Empeleni kwakumele athi, awu Nkosi, ngiyalibona iphutha lami. Bengamele ngenze kanje, bekumele ngenze kanje. Kuyena ubona amaphutha abanye. Kufana nalowo umfarisi owathi eyothandaza athi, Nkosi, angifani nalezi zone ela. Mina ngimuhle, mina ngcono kunabo bonke laba bala.
Uzofana yini njengoSimone lo umfarisi? Uzofana mhlawumbe ufana naye. Ungena la, ngena enkonzweni, usesikoleni. Unoma lapi usebenza kodwa impilo yakhe ayishintshi. Awuboni. Awuboni ukuthi uJesu wakuletha la. Hayi umsebenzi cha. UJesu wakuletha ukuthi akuthinte impilo yakho. Ayishintshe.
And maybe you are like Simon or that Pharisee. You think you're here maybe for work or for that. You don't see the main reason the Lord brought you here. The Lord wants to save your life. He wants to change your life.
UJesu uyakubiza. Ukubiza ngendlela ethi kodwa awuboni. Bayakhuluma nawe awuboni. Ngenxa yini kuyini kusenhlizweni. Awukhuluma iqiniso. Namhlanje awukhuluma iqiniso. Keep the phakathi.
Jesus is calling you. He's calling, but you can't hear. What is in your heart? Today, open your heart. Give your heart to the Lord so that whatever is in there can be spilled out.
It must have been, I don't know if Simon, what type of man he was, but if I would have heard these words, I would have hidden my head in the ground and said, but Lord, Lord, you're right. She's better than me.
Angiqondi ukuthi uSimon ubeyindoda enjani. Ukube lamazwe besho kumina, bengobamba ikhanda, ngithe Nkosi, lo wesifazane ungconywana kakhulu kunami.
And let us not forget, Christ has called us to help these very people.
Futhi singakhohlwa ukuthi uKristu sibizela ukuthi sisize bona labantu.
If we forget that, then we might as well stop.
Uma sikhohlwa yilokho, singamane siyeke.
And then the Lord says to her,
Inkosi sisho lokhu kuyena.
Therefore I tell you, her sins, many as they are forgiven her, because she has loved much. But he who is forgiven little loves little. Verse 47.
Ngenxa yalokhu ngithi kuwe, izono zakhe eziningi zithethelwele ngokuba uthandile kakhulu kepha othethelelwa okuncane uthanda kancane.
Now you can interpret this grammatically. Now I don't want to get into, but it can mean two things. Her love. That's why she went to Christ, because her love drew her to Christ. That drew her to cry. And because of that thing, he says, because she loved me so much, she came to me. She came to me, her love drove her. That's why I forgive her all her sins.
ziningi indlela ongayibuka ngayo kodwa ngenxa yothando lalowo wesifazane olumdonsile lamletha kwiNkosi uJesu ingakho iNkosi uJesu uthi ngenxa yothando uthethelelwe izono zakho.
Oh, because I've forgiven her sins, that's why she loved so much. You see what happens if something that, when a load is taken out of you.
Niyabona okwenzakalayo uma ususwe umthwalo ngenxa yokususwa kwezono waba nothando lokuthi asondele.
And when those sins leave, you must fill it with the things from heaven, otherwise they come back.
Uma lezo zono ziphuma kuwena, gcwalisa ngothando nezinto zezulwini ngoba kuzongena isono uma ungafaka okwaphezulu.
And the Lord said, I've forgiven you your sins. Her deed, she showed herself. She knew who she was. She didn't hide it. Everybody knew in the house. But the Lord said, I've forgiven you. Think of it. Think of if you're guilty of something. And the Lord, you can, and you feel it. We've had it now in Armenia, where people, they just, well, it's a sigh of relief. It's a change of the expression of the face. When a person knows I've been forgiven.
Cabangani lokho sihlobo lo muntu uyazazi ukuthi umoni ungcole kanjani kodwa amazwi athi uthethelelwe kwashintsha yonke into ubuso bakhe njengoba besishilo ukuthi abantu eAminya uma bese sekunokuthethelelwa kushintsha nobuso uqobo lwabo.
But your face does not change because nothing has been happening to you.
Kodwa mhlambe wena ubuso bakhabuguquki ngoba akukho kwenzakalile empilweni
yakho. And now Jesus says, but he who is forgiven little loves little.
La inkosi uJesu uthi lo othethelelwe kancane uthanda futhi kancane.
And he was speaking to Simon.
Wayekhuluma no Simon.
That's why you love so little, Simon.
Ingakho Simon uthando
lakho kancane. Although you are full of sins.
Noma ugcwele izono.
But your attitude and your pride, that is the cause. He says, that's why there was so little love. Think of it. But this woman was the opposite. She knew what she experienced.
Lois Fazane, uyazi ukuthi yini enzekile kuyena. USimon, ngenxa ukuthi uthethelela kancane, uthando lwakhe belulincane lwenkosi.
Simon didn't see her sins. He didn't recognize them.
Ebengayiboni izono zakhe.
That's why there was little or no love.
Ingakho belungekho uthando empilweni yakhe.
And Lord addresses Simon, and Simon agezwa. He doesn't understand.
Ingakho inkosi ikhuluma kuSimon isho lamagama kodwa uSimon akaqondi.
Has Christ forgiven you?
Ngabu Kristu usekuthethelele wena.
Why is in your life not changing?
Kungani pho impilo yakho ingashintshi?
If you would confess your sin,
uma uyivuma izono zakho,
admit your fault,
uvume iphambeko zakho,
it'll change your life.
Kuzoyiguqula impilo yakho.
Why not? Why is your love not there? You're like a wheelbarrow, you need to be pushed. There's nothing that drives you inside.
Kungani lungekho uthando empilweni yakho ufana nebhalu udinga ukuthi uqukule uphakanyiswe upushwe lapho bekwa khona phansi sekumile futhi.
It was at this point where Judas packed his suitcase. Let me put that spiritually. It was at the, he couldn't take it anymore. Why? He had sins in his life. He couldn't take it. There were things wrong. He wasn't forgiven. That's why he had no love for his master.
Ingakho la mangubeka mhlambe ngokubuntu uthi kwakwamanela yena wayesethi senganele ngelento elikhulunywa la ngoba wayengenalo uthando lomholi wakhe.
Oh, that Christ would touch our hearts. Oh, that his spirit would convict us of our sin. Have you ever asked? Have you ever knelt and said, oh Lord, convict me, show me, what is it?
Bazalwane ukuba uKristu athinte impilo zethu, athinte inhliziyo zethu, ngabe usuke wathandaza ukuthi inkosi ngambulele ukuthi kuphi okuyinkinga ongixabanisa nawe.
Ukhale njengalomama ukhale uthi uNkulunkulu.
And cry out. Noma
ngingaphili le mpilo eyona ke kodwa uNkulunkulu impilo yami ayifanele ibe njena njengaje.
And cry out to God. And even if maybe your life is not like this woman, but cry out to God and say, Lord, my life shouldn't be like this.
One sin is too much.
Isone sodwa sikhulu.
Then Christ says to her, but Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go into peace. And here it says, in freedom from all distresses. Sin causes you to distress that you have experienced because of the result of sin.
Kepha wathi kwesifazane, ukukhola kwakho kukusindisile. Hamba ube nokuthula.
You see, when you meet Christ, peace enters your heart.
Uma uhlangana no Kristu, uba nokuthula enhlizweni yakho.
These days I was saying to somebody, it's quite amazing. When people meet Christ,
uma umuntu ehlangana no Kristu,
their work ethic, eh? Is it right,
yes,
Mr. Machola?
Yes,
better than me. Your work ethic changes.
Ngendlela osebenza nga ukukhuthala kwakho kuyashintsha.
That's a part of the fruit of it.
Kuyingxenye yeyithelo.
And you know what? You see it immediately. You say, well, what's going on?
Futhi uyabona ukuthi uyabona lezo inguquko.
That's when Christ comes and he changes you.
Ilapho makufika uKristu eyiguqula impilo yakho.
But Simon,
kodwa uSimon,
we don't know what happened to him.
Asazi ukuthi kwenzakalani kuyena.
Maybe I can add this. In the other apostle, in the other gospels, it's written Simon the leper. In the other gospels.
Kwamanye amavangeli kuthiwa uSimon lo enosifo sobulephero.
Simon the leper, and they say he couldn't have had leprosy, otherwise he wouldn't have been inviting these people. So Christ must have healed him.
Bengeke abameme abantu endlini yakhe ebe umuntu enobulephero kusho ukuthi inkosi yayimlaphile kubulephero kulesifo ayenazo.
But we see there was another type of leprosy in him that he couldn't understand the works of Christ.
Kodwa bekhona obunye ubulephero kade bukhona empilweni yakhe ngoba ebengaqondi ukusebenza kaNkuluNkulu empilweni yakhe.
Oh, may we understand and grasp when Christ visits us.
Kwangathi singaba nokuqonda uma uKristu esivakashela.
And that we have an ear and above all eyes to see, to discern what he's doing and what he's saying.
Futhi sibe nendlebe yokuqonda sikwazi nokuhlukanisa sizwe lokhu yena asifundisa khona uKristu lokho asitshela khona ukuthi sikwenze.
There was one lady, the Lord said, listen, she was an also wicked person. And the Lord said, I've healed you and forgiven you, but never do that thing again.
Khona omunye futhi owesifazane, owayeyomoni futhi, inkosi yakhuluma kuyena yathi, ngiyakuthethelela, hamba ungabe usona.
You hear him? That's grace to the uttermost.
Umusa opheleleyo.
Don't ever go and do it again.
Hamba ungabe usona.
What will your reaction be?
Wena uzophendula kanjani?
Will you cry to Christ?
Uzokhala kuKristu?
And maybe he has helped you a lot, then don't forget to thank him.
Mhlambe futhi usekusize kokuningi, ungakhohlwa ukuthi umbonge kulokho.
Many people forget that.
Abantu abaningi bayakhohlwa lokho.
To thank and praise him when he's changed and touched your life.
Ukuthi simbonge, simdumise uma eyithintile impilo yethu.
And out of thankfulness that you give your life to him.
Futhi ngokubonga siyinikele impilo yethu kuyena.
Oh, what Christ hasn't done for us already.
Oh, bazalwane, lokhu Kristu asesenzele khona.
But he wants to do more.
Kodwa futhi ufuna ukwenza okunye ngaphezulu.
Let's not forget to say thank you, Lord, for what you are doing, what you have done, and where you have helped me.
Futhi asingakhohlwa ukuthi simbonge uNkulunkulu ngalokhu asezenzele khona, ngalokhu asenzela khona, nalokhu azosenzela khona.
Babdube, ngicela ukuthi
ase siyabonga konke sesifisile.
Thank you very much for everything we've heard.
Sukela qaleni bebefakaza nenkonzo sesizwile.
From the beginning, hearing about the testimonies and the service that we've heard.
Siyabonga ukuthi nalokhu ababekwenza basendulo ukuthi bememe uJesu. Nathi ngokuhlangana nevangeli sesifundile kumema.
And those from old who invited the Lord Jesus, we have received the gospel, also invite our Lord.
Sesifundile futhi khona ukuthi ngeze sesizwile ukuthi singamema uJesu kodwa kumemeni kwethu bese siphinde futhi sisole.
And with the word that we have heard, there is that you invite the Lord Jesus, but in your invitation, you then also sin.
UNkulunkulu sifundise thini ukuthi noma sihamba ngemoto simeme, noma siyolala simeme, noma sivuka simeme. Sifundisile uJesu.
Jesus has taught us if we are in a car, we invite him to be with us. Whether we go to sleep or wake up, we invite him.
Kodwa sibona umehluko.
But we see a change. It's something different in this woman.
Ukuthi uwamatisa uJesu ngezinyembezi waze unangamafutha futhi.
Where she anointed the Lord Jesus with her tears, his feet, and with ointment.
Oyihlolange nawe ukuthi uma wonile khona nikuyidabukela ongaze kuthinte uJesu.
Now when you have repented, when you repent, search yourself. Is there a cry? Is there a weeping that touches the Lord Jesus?
We are figuring lapho kuwe mina nami sobabili noma sonke ukuthi usiwakwakhala ngaleyo ndlela mawonile kuze kuphawule inkosi uJesu.
Between you and me and all of us, take note, is there a weeping in the heart when you have done wrong that the Lord Jesus is touched?
Abanga ukuthi nasendulo kwabakhona abantu abasola inkosi uJesu.
And imagine, even in those years, there were those people that criticized the Lord Jesus.
Yithi mina hawu, inkosi yamakhosi, uJesu Kristu, uSimon yamsola.
Oh, and I thought, Christ Jesus, the King of Kings, did Simon find fault with him?
Kodwa uJesu khona lapho wamkhuza.
But right there, Jesus reprimanded him.
Khona ke nawe ungasola ukusebenza kwaJesu uthi ababonini, ababoni usola ukusebenza kwaJesu, usole ufane mhlambe nawe mina nawe sifana noSimeon.
And maybe as we see the Lord Jesus at work, we find fault with this and that, and we find that we are the same as Simon.
Athi selokhu ngenile njengoba ungimemile emzini wakho akwanginike ngisho amanzi. Lo wesifazane ugeza inyawo zami ngenyembezi nangamafutha uyangcoba.
From when you invited me into your home, you did not give me water. Here is this woman with her tears, she is washing my feet.
Wayenza okukhulu kabi yena ukuthi ammeme uJesu.
He did something great by inviting the Lord Jesus.
Ewesifundo kunoma bani ukuthi umuntu mayenza into ethile akamemi uJesu.
It's a lesson for each and everyone. If you do something, invite the Lord Jesus.
Awubheke sememile unokusola.
But look, after his invitation, he then criticizes.
Uthi angisho ukuthi wena mawenza isono uJesu suke khona noma usukuse usekusoleni.
Now think about this. When you are sinning, is the Lord Jesus still there, or are you where you are finding fault? Have you wept about your sins?
Yes,
he He apologized, but he only apologized hypocritically.
Ngisho uDavide uthi ngasivumi sono sami uNkulunkulu wangithethelela.
Even King David said, I confessed my sins and the Lord forgave me.
Ngisho nalo wesifazane mayesethi hamba uthethelwele hamba ngokuthula ngoba ukholwa ngokholwa kwakho hamba ngokuthula.
And even the Lord Jesus to this woman said, the faith that you have, now you go in peace.
Angazi ke mina nawe uyazizwela yini ukuthi ezakho izono seyithethelelweni. Uyazizwela yini ngaphakathi ukuthi uthethelele.
You and I don't know whether we feel that in the depths of our hearts, have we been forgiven?
Ngisho uPhethu uqobo lwakhe wamphika uJesu kwaze kwakathathu.
Peter also, he even denied the Lord 3 times.
Kodwa kwathi uJesu lapho ebuka.
When Jesus looked at him,
aqhunyelwa inhliziyo.
His heart broke.
Wadabuka uPhethu.
He was heartbroken.
Khona lapho wakwazi ukuthethelelwa.
Right there, he received forgiveness.
Walibona iphutha lakhe ukuthi uNkosi uJesu beshilo ukuthi ungiphika kangaka kangaka.
He saw his fault. He saw his sin, where the Lord had said, you'll deny me 3 times.
Kwangathi bazalwane singalibona iphutha lethu.
Brethren, may we see our sin.
Umameme ivakashi sifike ekhaya lakho, ifike emzini wakho, kodwa uJesu aphawula ukuthi indlela owenza ngayo ayinhle.
You invite visitors to come to your home, but Jesus notices the way that you do it is not right.
Usuwakakhala yini ngendlela le ethinta uJesu angaze asho ethi izono zakho zithethelele.
Have you wept in such a manner that it touches Jesus' heart and says, your sins are forgiven?
Mhlawumbe vele nawe ukule nkundla le ngulo baba lo Simon osola uJesu.
Maybe you find yourself in this place, the father here, Simon, and you find fault with Jesus.
Yebo uyamema ekudleni, ekulaleni, ekuvumeni, ekuvukeni nasekwenzeni yonke umsebenzi owenzayo, kodwa khona futhi ukusola.
Yes, I invite him when it comes to eating, to sleeping, to waking up, and everything, but there is this, you criticize.
Bazalwane sesingaze sisole ngisho iNkosi uJesu pho.
Brethren, can we even criticize the Lord Jesus himself?
Sesingaze sola abantu abashumayela ngoJesu pho.
And that we find fault with those who preach the living Jesus.
Kodwa impilo iyazisho.
But their life speaks for itself.
Usowakhala ngendlela le, angiphinde le ndaba. Usowakhala ngendlela le yokuzisola ukuthi hayi impela ngonile. UJesu azaphawule ukuthi hayi lo muntu umele ukuthi ngimthethelele.
Have you wept in such a way in regret that the Lord Jesus says, this person I must forgive?
Ayikho into ebengayenza naye.
There was nothing I could do with him.
Ngoba bese ngendlela ngiphendule ngayo.
The way that he answered me.
Ngendlela ngikhulumise ngayo.
The way he spoke to me.
Yini bengayenza?
What could I do?
Sokukuyithethelela ke lapha.
Now you are forgiving yourself.
Bese ke intethelelo ayisekho.
Justifying yourself, then there is no more forgiveness.
Umuntu ahambe ibanga ekukholweni kwakhe, kodwa uhamba ngokusola iNkosi uJesu.
A long journey in the faith, but all you're doing is criticizing the Lord Jesus.
Ingakho kungekho unqoba esonweni, umuntu ephila esonweni.
That's why there's no victory over sin. You live in sin.
Kwangathi bazale ungafika lapho sizikhalela khona ngokona kwethu.
Brethren, may we get to the point where we weep regarding our sin.
Kodwa mangafika lapho noJesu ebone impela uqobo lwakhe ukuthi lo muntu uyayisola ngendlela avuma ngayo izono zakhe, ngendlela abona ngalo ukuthi wonile.
But it gets to the point where you weep in such a way that the Lord Jesus says, I can see this person sees their fault. This matter is, it touches, it's not a small thing.
Hamba khona uhamba ngemoto sunokusola khona usekulaleni kwakho ungakalali sunokusola uJesu sekhona lapha ukhona ukusola.
Sir, you invite the Lord Jesus. I'm going to the service. Speak to me. In the service, you are criticized and you find fault. Even when you are traveling, even whatever you're doing, you're finding fault. Ask yourself one question. When you have confessed your sin, have you wept because you've seen your mistake? Maybe the way in which you have confessed your sin, not in a way that has touched the Lord Jesus. That is why we live the way that we live. Because we have not seen our fault, our sin, in a way that touches the Lord Jesus. This man is a prophet. Doesn't he see what kind of woman this is that is touching him and washing his hair? There's criticism.
No, Mose baba emsola baze basola uNkulunkulu baze badliwa na inyoka banelonda bangenwa isifo.
And even Moses, when they criticized him and they criticized God, the snakes bit them and they also got diseases.
Ake kufike lapho bangakaze ukhale maqondana nesono uzikhalele uNkulunkulu.
Have you gotten to that point where you have wept, cried regarding your sin, and that you feel you've received forgiveness? Don't get to the point where you say, well, I've confessed my sins, but have I been forgiven? If I die now, will I enter heaven? Or you have that doubt. But this one felt she had been forgiven. You have no doubt when you confess your sin that you've been forgiven because of the state in which you came. The Lord's word pierced your heart, convicted of your sin, but you brought it to the light in the right way. Now, if you look at a chicken, and you had bound it in this way, and then you untie the knot, and then you shoe it on, then it must go. It walks in a way showing that it's still bound. And now you try and encourage it to go, but it still thinks it's bound. There are those that say, well, I have faith that I believe, but they don't know, has the Lord really forgiven my sins? This woman, when the Lord said, you are forgiven, go in peace, she did not oppose him. But we contradict the Lord. I've confessed my sin, but have I been forgiven? And do you look at my life? Do you think I'll enter into heaven? Do you think if I die, will I get to heaven? Young and old, as if they are confused, they're not sure where they stand. Confused, does Jesus live in me or not?
Do I have the Holy Spirit or not? There's confusion. The Lord has touched you. Go to his feet and touch his feet. When Baba and them were in India, after you prayed for the people, they touched their feet. Like that is where the disciple Thomas went to bring the gospel. They think that now they'll be saved because they touched the feet. Reverend Stegen held a service where he spoke about that Jesus washed the feet of the disciples. The way that you preach the gospel might be a gospel that washes people's feet. You know, if you are proud, we heard about the peacock. Now, you will never say, oh, now must I wash their feet? When the visitor arrives, that I'm the one to wash their feet? No, in haste, we will go and wash their feet. We will show them this is the way by washing their
feet.
The life that we live at home will show there's no more pride. The blood has done its work in our life.
Let us pray.
Shall we pray?
We are standing.
Our God, you love us, that as we are alive, that we hear a service like this. A service, Lord, that revives our spirit, how we should live. That the person would know whether they have truly wept, and that the way that they've confessed their sin, that you say they are truly forgiven. Be with us, Lord, all, Lord, we ask by your Holy Spirit. All of this we ask, trusting in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen.
Amen.